safari nimeamua, mdogo mdogo kama kobe mwendo wa kasi misiwezi. Sauti ndani, sauti kali kweli inanieleza, muda wangu wa kung'oa nanga sasa umewadia. Pole 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 na maisha, mdogo mdogo inasonga mbele. Silaha mikononi nimeshika, macho yangu yatazama mbele, zoruba mawimbi sijali. Pole pole nachora nchini.